bandirabe sukabe jokolbe tawidon le malifu e mangal mudum bismillah modo hedade kabaruji di studio tamani hertini ondi Ousmane Niali Bouli e Oumar Way Gallo ngon non do bar hono gorda
midi selli basu wala Niali Bouli
bismillah korkan hono gorda mudum
aywa miden do inshallah yolanta newru ko heddi ko non biyetel
Allah faabo hedi woni ko joginda do sukabe
so watti junga e bosso anni hono biirami nyande fulno Ousmane Niali Bouli watto joni imma daraja no gonde wadede be do sukabe jokolbe kullube ko he mudde fe so dokka ka fe e hunan gonde faabade no kan sekirade nyawmo no ditto corona virus yotere meden mini magnedu waran yo waddo majjunu fa hande hono datidi be gonde yeltide le beme ande be sobe jaha be ngada ton yotereji mabbe ngare timindiren birki sedde chalbi
baro kabaruji di en puddiran jabuji arandeji woteji di dabaji woteji député en e min mila tan suka be won laata député en
non wo hollitira wiide jatti li be do député en hebe cubabe wattu jono won sukabe hebube ton ngalu le majjundu jababuji di cour constitutionnel hani hokkude dun
baro le fuddode kabaruji di a hollitino wiide won sukabe ummi be dari do weli mube an jogibe anniyaji lobbi ana li balde kewde joni ana dokko masngaaji do wonno kulir koy kine le nukkuje kewde do bamako do le do lay mawde
tagal ko be kokki dum won di do maskengaji ko hurirte kine ko wattu jone be gonde famminde jamare de hono dati di han nangude farintiro o do nyawno dirte do coronavirus e be ngada dun nyende fu amde jetti yamde fa yotto sappo yamde fa kebe famtar kedden Ali Cissé
pero sukabe bornibe kaddule daneje ga e judem ana narda yimbe jabbotobe do lawidi lota julelem ana hokkabe gel hydroalcoolique kay maskengaji Jibril Sako coordinateur fedde doranine habude coronavirus Sidibe Mariam horejo jigia kura sukabe ana jogi darne monde lin ande sukabe ana momi sanni bangal haure o nyaw o do golle ana weli yimbe gombe do lawidi ko heema e fu ana daro lota julelem
les gens qui
yimbele gondube hollude yimbe hono juude lotirte dokobe yimbe hakkilaji an haani jowtede sanni golle mabbe ana mud hono ni wirani wala fu safare joganado nyaw o sakkade mo ni woni dabere lobbe tagal bamako dedo fedde sukabe gondube imma daraji bangal haure nyaw covid 19 o ana anni jensure college mu endi le cadre region aji malidi
baro sukabe yoga ban gonde wadde imma daraji to gawato do hollitinde himbe yoga ban gonde yande ko hollita wieda ko han sakade nyaw coronavirus o
non wori Ousmane Niali Bouli be kollitiwide watto joni o jamare de tabaki dido golleji feefu fota maayo mabbe gobno dirto wabari ya sukabe be jahanto faabe kewa be dobindiro ton do hollita wieda ko wi'a emetre ko dubbe ngatata hakkune mabbe
do dum sedibe kollitiwide himbe wabariya ana gondi e wadde imma daraji darti laamu o hada sukabe hawritinde
non jati worgi nyaali
baro fa jonaade andi won sukabe jogabe be tajjaray yalla nyaw covid 19 ana wodle mali
non jati wori Ousmane Niali Bouli dum yurmini sanne sabi denna akay so wala andala anda fu ko biyata dum kabaruji di fur dokkama do hen
e baro le gere goto mo jottiden won sukabe jogabe kay do be joodi don e be teddina hono sariyaji biya gabe du kany kay feyi nyaw o yalla ana torra dum woni kombe kabe kolaaki le gere goto anni ko kibini mi en
gere goto min goni dumanzana commune arande district bamako ko battoto sapo sukabe ana jida do kikede fu ana gaji do ana immunity wala fu ko wayte ni suji mabbe do horejo gere o haruna konare biyeta do pe holaki kany nyaw coronavirus o le min goni hande do ka mi nokkondirta joodi nga ver goto min jardata ti min bawa teddinde dabere biido joppe hakke metre goto hakune ame sabbe min ngana jabando nyaw e juude an o nyaw wana nyaw balebe jaway sako goddo e gere o jabana ipi kany ko ana teddini dabereji bamaadi bangal sakade o do nyaw ana heba wakati joni mi yata gare non jida kam mi yehi fu tirsera nabika min kam ne teddina tabereji bamari bangal sakade odo nyaw ga mi tayki ke ko heewi hakkune gidiraabe am be fu wala needi be ngana teddinoobe dido tabereji no min goni hande do wala fu safare joganaado nyaw coronavirus teddina tabereji bamadi tan waawi wuddintinde me nyaw
ande ban moyo
wala en jara joni yewtere mini mag yonterende baro do bembe ande de wonno ko tiagal ko himbe kada hawrtinde ko buri debbe sappo hawrtinde don joni do bembe ande de wonde kawrtata fa en jewta elana buita
ko no dirta yewende
yewende
non wori Ousmane Niali Bouli wattu joni be gonde jewdi ton video ngaji le dido video ngaji do be jewan dun le bembe ande de wattu joni o hollitinde wiide concert ngaji do ana ngada ton
e artiste mere do no yimobe ana jewtina ana ngada weltareji do facebook e bembe ande de wonno do sukabe do mankata mbofata don joni be kawrta do mu ndarde lem Moussa Diallo wonko tewtini en do mini maggo andi ko hebine de feccitam Ali Cissé
no
wana concert faiso fu ana holla wiide dum kany jimi nantedi le soudu mo mbuye koite kanyen jimobe mu hawti fa wada jimi di yimbe wawi jewde do internet wattuno ni gondi wadede an uri yimbe teme taton gombe do internet jewde jimi makko mbuye koite jimo hande mi den gondi e sukkula nyawgondo le aduna wana leedi malini tan min bihi wonko min bawi wadde ko nafata yimbe gombe le galleji yimbe fa he holliti weltore mi bangal golle ko min gondi wadde le couvre feji inado le leendi kanyen uddugol nokkule to fijoji wawi wadede ko heewi hakkune artiste mbe fu ana wondi wadde hono ni buye le hakkune mabe safi jabati siriki jabati babani koni mariam ba fay fijo chakitido bama arto do internet jimobe wadi yimbe le gondube jewre jimi mabe do internet ana jota o hakkille le galleji di rafi kulleji ko yimbe wawi fijirbe ana to saatu tachugol courant ngaji dana heewi wala fu programme nafo jalto e tele ngaji yide minen jimobe ni ngara dido golleji do internet ana wawi yepude yimbe fa heewi sodde forfait internet min ka golle mabbe o ana wela kan san sabi on yewtina kan cuud ana mut mide narda bebe jukina golle do youtube yella dayen ko mi kebbi min ido jimi ana wawi wallude jimobe fijididde e heddidaade yimbe jokkube mabbe ana wawi latade sababu mawdo wadde so yimbe wobbe yida golleji ko be gondi wadde ko
baru se jari le region ngaji min de jottake ngendi nodirtendi gundam ko yata dumaje chapande jeegon dokkama yonter jabbene de poubel ngaji don non ko tundi yubete watete le mudon
non wori sukabe jokkolbe gombe tombe dum won dende ne nodirt lalab taray kanyen gonde waddi dido imadraji be biu galle fu heba dum won do tundi han yubede mudo ko nodir poubel e francien korende le majju yamma dum won cekiti yonter fu be jaltan be golloton golleji mabbe ko nayri bangal labal kanko kedeada men gondo fato gundam to nodirtedo almudu mahamman bango won ko mo hebini min do hen do citango ali sisi
tawere golleji darnoji leedi woni anniya beedo sukabe gombe le nokku biyetedo larab taray ngeni gundam le projet mabbe galle fu kakol to nyama wattete be sukabe ana wondi wadde imadaraji mawdi bangal ottugol nyama ngaji galleji aliou boubacar njottino hala fedde sukabe larab taray anniya amen woni ottude no timmirta nyama ngaji gondi le ngeni amen horebe commune o holliti weltore bangal odo golle be narda sukabe jokkina dido golleji hamadun juwara maire dido bare commune urbaine gundam sukabe woni kebbe o hakkille commune gundam o ana tunni wakati wari no yimbe hani no hokkondirde juude fa laabina ngendi homo fu ana waawi nyemminde o golle e juude fedde sukabe cercle o imadaraji sukabe le ngurdan commune o ana hani jawtede jippina hakkille yimbe wiide beedo sukabe gombe larab taray fuddi dido golleji ila rowande dum woni ko almudu mahamman bangu hebani studio tamani gundam
en jaran yotere meda haro chalde de baru ada andi ko yata lewru joni championnat ngaji fu ana dari sabe coronavirus ka ligue ngaji e federation ngaji fu ana gonde wadde imadaraji yalla e dum puddita
dum woni andiraabe ballon sanne le roumde europe de ligue e le joni gonde wadde do hen imadaraji france angleterre italie allemagne espagne fa pioto yalla hono dido championnat ngaji kan fu girde be kolli tiwi dido golleji wajur tan jabarbe mun to fa timmod lewru joni
baru mila acirani kabaru jide hande
ay wono mbieten jati wattu joni so mboggo weli tan dum yoni bilede holiti diwido ono sukabe jokkol wobe fatu tumbutobe tinne tabor on datti dogotor en be kalantan wakkati fu yotere meden no jotten tuso gren waran yo do golleji sukabe jokkol be